call me a robot. Ni muda mrefu sijakuona na tamani ndani ya roho yangu mpenzi na umwa. Wasi wasi wanipanda, maswali ya kilini najiuliza ka uko fine. Ijapo niko mbali sana, nina imani penzi utanitunzia. Ni kwa rakati za kusaka, sije kadanganywa kesho kanikimbia. I know you missing, natambua. You will get it every day, good loving. I will hold you in my arms, girl. I do it every time. Kio meni miss picha yangu chu. Kio meni hata roho kazangu. I'm on the mission, I'll be coming soon. I will be there. Kio meni hata roho kazangu. Usije kasaliti penzi letu. You missing my shoulder to lean on. I will be there. I'll be there. Sisi sote tumeumbwa chini ya jua. Anayepanga manani ya kesho wezi jua. Siyezi badili jua ige ukimvua. Tia imani teno nombe dua. Hukumi niliko sina ta holiday. Agama I sent on a enemy. Mwambie papa, mwambie mama. Nisipofika nikiwa haina omba wasilie. Rampapapam 21 gunshots. Tonja holiday. Rampapapam baby.
DJ Tido Vicky Banda.
Alibagui mtoto mtu mzima. Goma lapa moko soipima. Nakamusha nisoma mpango mzima. Ngili goma lapa moko. Nasema alibagui mtoto mtu mzima. Goma lapa moko soipima. Nakamusha nisoma mpango mzima. Ngili goma lapa moko. Linavokonda na unakonda. Twende nalo. Goma lisha giachia. Twende nalo. Nakunda, tunde nalo. Umalisha jiachia, tunde nalo. Melisha nguwa nanga. Wasifanya hima usi watu nyuma.
Sumu vya bade la kasnega.
Tunde nalo.
Kolololo.
Tunde nalo.
Usi hante tunde nalo.
Tunde nalo.
Ndo marashi, nusia karoma. So take it slow, don't rush it. Anza na kangoma. Miliko jisike, miliko dati. Supu wapweza na mshikaki. Permende kende, liki liki dati. You better know. Them call me a robot. Eniko na kashamba uko paradise. Takweka uko juu, utafina. Denavyo kwenda. Nakwenda, twende nalo. Ngoma lisha jia jia, twende nalo. So move your body like a snake, yeah.
Twende nalo.
Kolololo.
Twende nalo.
Usi hante twende nalo.
Controller.
Tido.
Man, I'm so weak inside. Songa pembeni tubonge on the sides. Oh yeah. Huwa sipendi ukilia. Stories za kufight sijazoea. Unanipum kama Al-Qaeda. Machungu moyoni naumia. Wewe ndo malkia wangu. Oh yeah. Mboni ya macho yangu. Usiusukume, moyo nasukuma. Damu, damu, sukuma. Moyo nasukuma. Kwani Mungu alikuumba na material gani we? Ndani ya mishipa zako kuna damu gani yo? Hey hey hey. Una roho safi nyeupe kama pamba. Napendwa navyo ni papasa. Unavutia usiku na mchana wewe. Call me Arrow Boy, Teddy V. Yeah. Kwani Mungu alikuumba na material gani we? Ndani ya mishipa zako kuna damu gani yo? Hey. Una roho safi nyeupe kama pamba. Napendwa navyo ni papasa. Unavutia usiku na mchana wewe. You are my better half. Down low, you're my full stop. Now I'm a better man. Before I met you, I was a bad man. Kenyo lifanya juzi juzi, come do it again. Che wako ya luli, come do it again. Embe dodo. Yangu embe dodo. Embe dodo. Embe dodo. Yangu embe dodo. Sugar. Wewe unafanya roho yangu yende bombastic. Bombastic, siwezi piga kona kona. You are fantastic. Fantastic, yeah. You are me food to my soul. Baby, you are me sunshine. You more than a silver na goro. You are kabi, you are sweeter than them. You got a killer figure hotter than them. Make me fly over them, cause you'd be sad than them. You make me want some more. Can you live on your juicy, come do it again. Che wako la luli, come do it again.
Yeah, people, tell me what you need. Cause we are introducing all these dogs around town.
Magic Angle on the beat.
Waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono. Waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono.
Wenye kuna mwashi kuna jambo. Select the sound team sunde kando. Nimchanga nyarambo kwa nambo Risase ting ting tonight. Leo niko wako hadi sunrise. Watoto fine, fine, body fine. Ongeza tempo kiono panga. Already upon the scene before you realize. It's a wicked day. Usicheze na fire tena wicked day. Arrow boy life fire. Every day tunajenga empire. Empire na siya ma vampire. Waka waka stylo. Waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono. Waka waka stylo. Waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono.
Cause I do it for love, me no do it for money. Moto tunawache tukiwapa burudani. Mnaipata kwa ndane.
Ah, ah. Walking time never waste my time. You're rocking with a Kenyan King Kong, eh, eh. It's a dancehall time. Girl, them sugar say them love my voice, eh. You want a beautiful feeling. A wine, put your hand to the ceiling. A waka waka is killing them in a whoa, whoa, whoa. Waka waka stylo. Waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono. Waka waka stylo. Waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono. Oh yeah. Oh na 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 na. Mommy Arrow boy.
Vicky Vandross.
Monica lift up my feeling.
DJ Tido.
I wanna feel how you feel it. Yeah, yeah, yeah. Hey, acha lezi tupande. One time, tuwanshe chiko kwenye kite. Hevelo nani kangamo. Mimi kwako chinko lolo. Acha niwe kibogoyo. Ntalamba filo lolo. Hevelo nani kangamo. Mimi kwako chinko lolo. Acha niwe kibogoyo. Nitalamba filo lolo. Hey. Mtoto sex umengaru meoga na mafaranga. Umenipandisha joto, siwezi lala. Unafinya tona piga ngeta, ngeta, ngeta. Finya tona piga ngeta, ngeta, ngeta. Unapiga ngeta, ngeta, ngeta. Finya tona piga ngeta, ngeta, ngeta. Bandem, I mean say fire bandem. It's all about us, not about them. Baby, not about them. Monica, you are me darling. Oh, unavyo nipa asale. Unaniganga moyo. Mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibogoyo. Ntalamba vilololo. Hevilo naniganga moyo. Mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibogoyo.
Oh, yeah, yeah.
Nitalamba vilo lolo. Unafinya yeah. Tona piga ngeta. Ngeta, ngeta. Unafinya tona piga ngeta. Ngeta, ngeta. Unapiga ngeta. Ngeta, ngeta. Finya tona piga ngeta. Ngeta, oh, ngeta. Yeah. Omukwano kumkubye munda. Oh, iti hasla kaundo. Tujenge nyumba, nimejihami na kanyundo. Mtoto sex umengaru meoga na mafaranga. Umenipandisha joto, siwezi lala. Unafinya tona piga ngeta, ngeta, ngeta. Unafinya tona piga ngeta, ngeta, ngeta. Unapiga ngeta, ngeta, ngeta. Unafinya tona piga ngeta, oh, ngeta. Mtote we ni jambo. Hata mwezi weko na mbaya. Shopping itwende ngambo.
Oh Lucia, Lucio, Lucia. Kia kama mjusia, mjusio, Lucia.
Lucy kafiri. Shake your tail feather.
Oh, you see coffee.
kufanya kona pigia deki na manichome.
Jani, jani, kime.
Sema nagusa pakaro, mina gusa pakaro. Yani moto fire, kani ganda migando. Kani ganda migando, yani kama chawa.
Oh yeah, I like it wet and creamy. Asema tamo kama baby. Kampiga sticky yiki yiki. Sasa nyumbani apakaliki.
Girl, your body's on fire. Oh, na 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 na. Body's on fire.
Oh, 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 Lucia. Lucia, oh, Lucia. Mi akama Lucia. Lucia, oh,
Lucia.
Ameni mada na nakesha kwa church.
Anakesha kwa church.
Kazi nafanya na lala kwa bar.
Ina lala kwa bar.
Anakesha kwa charge.
Anakesha kwa charge.
Mina lala kwa bar.
Mina lala kwa bar.
Te amo, te amo, te amo. Acha maringo. Te amo, te amo.
Hola.
Mita kumwagia kuhingo.
Aya mapenzi kichani meyavuli ya shati, yeah.
Kanyaga mbele nafata nyuma mimi sibaki. Yeah, yeah, yeah. Ukinyona usinigeme. Mipango zangu sioneza shetani.
Rishwa.
Kazi sifanye ukanichorea ni Mungu. Baba nepanga mipango. Ring the alarm, ring the alarm. Mapenzi yangu kwako yamenogea.
Yeah.
Ring the alarm, ring the alarm. Mbavu yangu iliyofichwa imepatikana. Ameni mada na nakesha kwa church.
Anakesha kwa church.
Kazi nafanya na lala kwa bar.
Mina lala kwa bar.
Anakesha kwa charge.
Anakesha kwa charge.
Mina lala kwa bar.
Mina lala kwa bar.
Te amo, te amo, te amo. Acha maringo. Te amo, te amo. Mimi nitakumwagia boringo. Ameni.
Sio nikosa nimekurusha mawe kwenye mti. Imeivisha matunda kukukosa ntomia moyoni na huzuni.
Wenzangu wakivuna, kuna wengi wanadigida. Na kupata wakweli hatari. Kwa moyo onanchi kichami ni mgonjo wa mapenzi we daktari, yeah. Ini kazi minafanyanga, kama kuomba minaombanga. Heshima kati yetu nitawekanga, tujenge familia hali.
Te amo, te amo, te amo, acha maringo. Te amo, te amo.
Mimi nitakumwagia boringo.
Ameni mada na nakesha kwa church.
Anakesha kwa church.
Kazi nafanya na lala kwa bar.
Mina lala kwa bar.
Anakesha kwa church.
Anakesha kwa church.
Mina lala kwa bar.
Kill him with the love, dola kwa meza. Sigino, nipe sigino. Baby cheza, kill him with the love. Baby kill him with the love, dola kwa meza. Sigino, nipe sigino.
Napendo na vyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey, na kicha. Unavyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha.
Wacheze kamare.
Baby usiseme.
No.
Pitishia waya ya stima chini ya maji. Walambe umeme. Umeme.
Ukifika gejani.
Chuna majani. Changu ni chako soko pedali.
You are my honey.
Yeah, yeah.
Cheza kambumbu wapige kinanda. Wajie misemo ya kanga. Shika kachupa nishike kaganja. Baby, tukule nyama karanga.
Baby, cheza. Kill him with the love. Baby, kill him with the love. Dola kwa meza. Sigino. Nipe sigino.
Napendo na vyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey,
na kicha unavyo shikishikisha
sawa
moto umeuwakisha
sawa
unafanya napandwa na kicha
sawa
na kicha cheza cheza. Been waiting for this for a very long time, baby. Jue kawaka kukanyesha na kukakauka tena, baby. So let me take you to Banana Island. Let me show you what you've been missing. I pamper you with this designer. When you do like this and you do like that, yeah. I take you to Banana Island. Let me show you what you've been missing. I pamper you with this designer. When you do like this and you do like that,
yeah. Baby Jeza,
kill him with the love. Baby kill him with the love. Dollar kwa meza. Sigino, nipe sigino. Baby Jeza, kill him with the love. Baby kill him with the love. Dola kwa meza. Sigino, nipe sigino. Unapendo na vyo shikishikisha
sawa.
Moto umeuwakisha
sawa.
Unafanya na pandwa na kicha
sawa.
Hey, na kicha unavyo shikishikisha
sawa.
Moto umeuwakisha
sawa.
Unafanya na pandwa na kicha
sawa.
Na kicha
unavyo shikishikisha
sawa.
Tangu ni kuone, umenijanga msha. Swaga zako na mapozi, unakatusta. Oh, hey, unatoka mtangani we. Niseme nawe lugha gani? Hapa Afrika ndo nyumbani. Sema uletewe kinywaji gani? Yeah. I'm not a stranger, take it easy. Hey. Oh, yeah. Misbehave and give me a favor, my darling. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love.
Aye, 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 let me give you some love, let me give you jungle love. Aye, 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 aye. Some love, let me give you jungle love. Ay, 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 ay. Oh, ay, ay, ay. Oh. You shine so bright like a diamond. Your body Kim Kardashian. I swear when I give you jungle love, you won't search anymore. Them call me Yoru boy. Tonight you can call me Mr. Loverman. Hey. Sinanga shida mingi. Kwetu ananita Mr. Chairman. Ooh. Sigida Dodoma. Kwenye rinda la Cinderella. Baby. Let me give you jungle love, yeah, yeah, yeah. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love. Yeah, yeah, yeah. Let me give you some love, let me give you jungle love. Ay, yeah, yeah, yeah. Feel like you want banana. Mungu nimejaza shamba. Shida za maji ya ngozi nyororo. Kwako siyo shida tena. Feel like you want banana. Mungu nimejaza shamba. Shida ya maji ya ngozi nyororo. Kwako siyo shida tena. La la la. Jungle love. Let me give you jungle love. Touch me your love. Let me give you jungle love. Jungle love, let me give you jungle love. Mm-hmm. Touch me your love, let me give you jungle love.
DJ Tido.
Mini kwite fodari. Filo meniweza na penzi lako, imelewa chakari. Oh yeah, wangu kume wakajua kali. Mwaga maji ni kate kiu kini pepe. Ni pepe. Mbasi leo tuko sane, lakini kesho tusiachane. Ani kimapenze tuchizishane. Mimi na we hadi tusikane. So let me be your love doctor. Na kupenda siyo chocha. Sita kucheza huka. Let me be your doctor. Na kupenda siyo chocha. Sita kutenda baby.
Who's gonna catch grenade for ya? Oh yeah. Inani kama sio mimi. Inani kama sio mimi. Inani kama sio mimi. Inani kama sio mimi. Basi leo tukosane, lakini kesho tusiachane. Eki mapenzi tuchizishane, mimi na we hadi tusikane. Basi leo tukosane, lakini kesho tusiachane. Eki mapenzi tuchizishane, mimi na we hadi tusikane. So let me be your love doctor, na kupenda si uchota. Sina kucheza poka.
Pour me liquor, waiter, pour me liquor. Nice to kukata maje, maje, maje. Is it pour me liquor, waiter, pour me liquor. Nice to kukata maje, maje, maje. This is an emergency. Someone call on la baby coders. I'm donning in energy. Yeah. Baby, I'm mad over you. Kila kukicha sibadiliki, ulini chengo kafunga na bao. Nasoma kama gazeti kwetu getu. Mari papa mpo wanataka date. Ni wape number, me I'll never date again. Your lover can't betray. Kachupa nimeshika kila time. Machungu moyoni nikingoja. Nili hapa kila time. I'll fight for your love like a soldier. Pour me liquor. Wait up, pour me liquor. Nice to kukata maje, maje, maje. I say pour me liquor. Wait up, pour me liquor. Nice to kukata maje, maje. You better know how man me everything. I'll never put you below your above everything. Na na na. Bono nifanye mini konde. Bono ufanye ninywe pombe.
Yeah yeah yeah. 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 I'm still love you, but I can't get it back. New man time, I ain't get it back. You better live with the Arab boy, where you shot?
Yeah. I'm say pour me liquor. Wait up, pour me liquor. Nice to kukata maje, maje, maje. I'm say pour me liquor. Wait up, pour me liquor. Nice to kukata maje, maje, maje. Akaka Empire. Yeah, 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 them call me a robot. Ndani ya roho yake anauma. Ulimwahidi utatunza penzi lake. Akakufungulia roho too much.
Too much, too much. Nasi amekuwa na we amejituma. Time ya msoto na ndoto. Wakati wa mboga, ukiafford to skuma. Skuma, skuma.
Kwa machozi anaogelea. Mfilo na mcheza kama soka. Watoto amekulelea, sasa unaona kumpenda siyo hoja.
Ile sacrifice amedu, amedu that for two. Nani ukweli amedu that for you.
That for you, that for you.
Buddha siyo you, na kitu nadua, Buddha siyo true.
Unambeba ndogo, walai unambeba ndogo. Unambeba ndogo, ndogo, ndogo. Unambeba ndogo, walai unambeba ndogo. Unambeba ndogo. Ndogo, ndogo. You better take her out and buy some wine. All she deserves is the sky. On the floor make her wine. Yeah, yeah, you better know.
Ile sacrifice I may do that for two. Nani ukweli I may do that for you. Buddha so you. Na kitu na do a Buddha so you.
Unambeba ndogo. Walai unambeba ndogo. Tabia nzuri umeombika baby. Nikiwa nawe nimefika. Walai sitamani kuwa fisi kama mswati. My heart will always be with you. Baby only you. Yeah. Cause every time I come home I feel I'm in paradise. You're my queen in my kingdom. The way you treat me nice. Baby every time I come home I feel I'm in paradise. Wa kalenda. You don't care about money, all you need is love. Kweli mtoto umeumbika.
vitendo. Nitakupenda hadi mwisho wa kalenda.
Kona
nikupende leo,
kona
nikupende na kesho.
Kona
mapenzi yetu ya vitendo. Nitakupenda hadi mwisho wa kalenda.
Kona
kamana, kuranda randa haina mana. Kwa kila mafanikio yote ya mwana umi, nyuma kuna mke bora. Inavuna nilichopanda,
legea legea utavuna panga.
Ni mara ngapi nimekosea, na ukuvunja ndoa. So let me take you out tonight, sema unachotaka baby. Mapenzi yetu iwe tight. Nipataba someday mukwano nga walunjiwa. You know kiaba money, all you need is love. Kweli mtoto umeumbika, nina roho ya simba. Nanikiwa na wesiezi nuna. You know kiaba money, all you need is love. Kweli mtoto umeumbika, nina roho ya simba. Nanikiwa na wesiezi nuna. Acha nikupende leo, nikupende na kesho. Yetu ya vitendo, nitakupenda hadi mwisho wa kalenda.
Kona
nikupende leo,
kona
nikupende na kesho.
Kona
yetu ya vitendo, nitakupenda hadi mwisho wa kalenda.
Kona
nikupende leo,
kona
nikupende na kesho.
Yetu
ya vitendo, nitakupenda hadi mwisho wa kalenda.
Kona
nikupende leo,
kona
nikupende na kesho.
Yetu ya vitendo,
kwa DM. Hey mtoto chocolate, naomba nipe namba, siwi nikutobole. I was hoping you could come my way. Had to tell Nana but you make my day. Take it easy boy, kungu siyora hisi. You're in my feelings though, maybe we'll be any fissy.
Baby nikumbatie usiku na mchana, usiku na mchana. My love, nasija vuta marijuana, vuta marijuana eh. Nilikupenda jiwe msimple, on your face you got a dimple. Upanga shingo mbona niwe single. I think I'm in love with you, so baby gang come over. Tukakule lanza rover, let me ride in a mi rover, rover, rover. Baby girl, come over. Tuka kule lanza rover. Cause I'm a perfect lover, lover, yeah.
Oh,
when you got to kazuri. Hey baby, usinipe kisogo. You are the queen in my kingdom. Gong gong shaingia ndani ya roho. Hey, hey, ina moral wacha nikumbie. Kangoma katamu nikuandikie. Rhyme kwa ngoma nikupangie. Kamelodi katamu nikusukumie. Cheki bega kwa bega tunaendana. Kwenye roho chafu wataitana. Mimi na wewe tutapendana baby. Yeah, you know. Please don't kill my vibe. I wanna feel alright. Mpenzi nipe full voltage. Hey, baby, you are rocking with a lover man. Everything that you do, put it on a lover man.
Alright then,
we're rocking it.
Towaga, towaga, towaga.
Hey,
baby, towaga.
We're rocking it.
Ewaka, ewaka, towaga.
Towaga,
towaga. Senawe,
towaga.
The way you wanna was, I thought it. Your lips so sweet, must have got him. Mimi knew you let a man when he's at it. I'm on my back, over here, I'm a city. You're my beautiful girl. You, I love your style. You're so tender like a pillow. Give me the chance to be on you.
Kupanda kwanzia leo ni nite daddy.
Daddy oh.
I wanna hit that spot. Baby call me honey. Yeah, yeah, me.
Asali nitatiririsha. Utaipata kwa ndani. Vitendo na vipitisha. Mambo yangu sifanyi kisani.
Sakuni palama za chui chui. Tabia za kifisi Mr. Mbui. Napendo kifunga kwa bui bui yeah.
Baby go down low, go down low, go down low.
Nishapata picha vile nitashikanisha ardhi na mbingu katikati nijenge puli ya mado. Baby girl utashawana mado. Imagine shopping uende Bangkok.
Itisha on the night. Baby go down low, go down low, go down low. My baby go down low, go down low, go down low. I make you dance oh.
Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down.
I make you dance.
Go so giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down, go down. Whatever you gotta, sabajo you gotta. The way you shake your biggie bam bam, kubachi dongo nzome nyomu gongo.
I don't sit down, baby don't sit down. I'm about to dash my girl. Mukwanu sunda na low.
Baby go down low. I make you dance oh. Shake your bum bum. Bum bum. Shake your bum bum. Bum bum bum. Shake your bum bum. Bum bum. Shake your bum bum. Bum bum.
I make you dance oh.
Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down. Go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down.
I make you dance oh.
Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down. Go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down. Go down.
Umebeba hadi zile nataka. Unanipa feeling girl.
And you know I want ya. The way that you carry your body. Unaleta shida mbaka na bandari.
The way that you bend down, bend down. Inanitatiza mbaka na kuja kwenye wo. Baby girl, umenimada. Basi tuende ni kupe chukikesha. Baby girl, piga kinanda. Punguza sauti wasituskize. Acha ni kupeleke kwa morio. Hapa siko free hini korido. Sioni ya pakeja hini ngolijo. Ita ubu niko horrible. Acha ni kupeleke kwa morio. Hapa siko free hini korido. Sioni ya pakeja hini ngolijo. Ita ubu niko horrible.
Koroga ah. Mimi niko nyuma na koroga.
Niko nyuma na koroga.
Yeah,
yeah.
Go
Ukikuroga wezi kuwa the same. The way you wine siyo regular. Kuroga maji iwe champagne. Bilo na tingisha sigo. Misi wezi la la la. Koroga la fulambe mweko. Tufike home kisha pa pa pa. Pige apa kat kama wangila. Ukini chenga kaba bangida. Dogo mdogo baby tonzita. Tonzita yeah. Nipige apa kat kama wangila. Ukini chenga kaba bangida. Mdogo mdogo baby tonzita. Tonzita yeah.
Na 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 Dagani omena.